Corrida, corrida! Huruma Miracle baby zime nice na chachisha na shikajaba tuto zime jabahasha tuko na Ruth Sija Karo na Natasha zikirunda wananza kutetemesha wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole Shalkido ana spin na mayeng
ha na mayeng
Kanidem ana spin na mayeng
ha na mayeng
Kakihoma na shikisha na mayeng
Kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita Pewa tozi kunais tuenda dance flow Najuka duba umefunga nipe dhudha yo Kisi ngainga toka chini hiki kyangu kimese Nipe sita mbili mbili wa mnyonyezi nikupe Ukimble kinaanza kugukuza unaple Na kudema dema ni kushike filthy wa high Chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow Tuwa bamba mnipenduru niwa show niki flow
Niwa show niki flow Niwa show niki flow
Wamlambe
Wamnyonye
Ianika na nua wa mnyonye
Wamlambe
Wamnyonye
Wamlambe
Wamnyonye
Wamlole Lexi Young yo spin na maye
Ha na maye
Kanidem ana spin na maye
Ha na maye
Kakihoma na shikisha na maye
Ha na maye
Zikishika ana drive na maye
Ha na maye
Yeah.
Ha, bora ya.
Anajua yo spin na maye.
Yeah.
Na maye.
Okay, you know me, I'm this kid on a bigger vision, on a bigger mission. Chop a gym, cut a weight, pour a liquor, no more weight. Cheers to the fate, I'm too hot, they can fade. Wamelamba lolo, nikawasha kolo, nikatema lolo, wakabaki solo. Nimepiga kuni, ikapiga nduru, nina kemba heni, wana kemba ndoro. Macho ziko rada, niga ni wasoro, nimecheki rada, wate ni mabako. Asiko bako, tumetetemesha, wate wakatema, tonga tonga, hadi ikalia, hadi ikatema. Buda amezima ndani ya kisima, aki hit so right, you can call me Mr. Right down and up. I can pick it up, baby drop, pick them off, wanna see you on your bad suit, know you sweet like the way your mama cook. Keep your hands to yourself, never dare you touch my seeds, nigga. I can pop you off, nigga. I can pop you off.
Ha ha ha, team Marat.